sinki batiri kumwinywezi tunyuma bufunda bwa myaka ngabano kutani wapemba yamba kabicharu abakazi basibye n'empeesa olukulidde ku mukigudde nabali simwerimba siri kumwetabala n'ekiba bwekintawukanye ekyolutalo olututta ku bangi mwabakuza okuvaako w'ennyumba n'abasembayo mbindiita byatulemu okuttanya kambasaba okuwabula ekisobu kyendibankoze nange n'ekirekayo n'esima nabambira ku mukka gw'ensiina omweyagalisa ensimbyasa ebitulemye okutegeera mulimpita omugabi w'amagezi kizito omuto olw'ebyo bye mbaleetera bikulu nnyo abavumbula bingi obala n'olemwanga n'ebimu bijuna nyesi yaffe wabula ate batuleka mu maggwa gatufumita g'ekiba bwekituuzisa ensi yonna bayiye ekizibu ky'amafumu ttabbu y'okufa n'obusaale baakumanya baasooka baakola yonna b'eddala mmundu n'atusanjaga bulijjo dde omusanga yakajjadde zino ennyonyi tabala mu ggwanga zizisandoko okulwako mwe zibeerako zanziisa bintu ebyo bigula nansimbi ababikozesa n'amawanga ababiri n'abingi byattaku biwagana abalugu okutugaba muliinanje ebifuulako neewunye byattaku biwagana abalugu okutugaba muliinanje ebifuulako neewunye tupisenanye ekyenyalibwa n'amawanga agagoddemu ekyekango buli kadde tuwulira mmondo beetirimbula leero dda tusangayo twalwana ng'oluusi tulwana lwa ddiini ez'enjawukana yesu tumugoddeko tweyiga gye lwanda abatuusi n'abawutu beesalaako olwakabiri zibaawula bandiisa egigoba emirambo ku nnyanja mwagiziikako egyembazzi egitemeddwa jajjanga batta nnyo abatuuze b'ensi eyo ne saalumanya abatemebwa ne baatubwa kyasukka kaleerawo okuziikwa ku ggwanga gy'otamanyiddwa ng'ewammwe tebamanyi gy'oligwe baagabuna amawanga g'obumpi baddukirayo nga zayire eyo baaliyo bangi nnyo ne wajjawo ekirwadde kya kolera ky'abali akufa kyokka ng'ekibaazisa mmundu eri muyiraku olutalo lwa bushi ne bakwano be twalumanya olwo lwali mu kwetta nnyo kyennalaba obuwutta bw'emmundu bwajjagabanya etishati twazigula okwetimba ne twambala kulembera amerika n'enkulabira ne huseeni baamulina bangi nnyo kyokka ng'ebikumi n'ebikumi byamala kubiri by'abantu abatamanyi kisi kiri kujjukira ebitalo lwayitira abatabaalaku n'ebyo ebyalubeeramu mwabiraba tukaabira mukama jja tuyambeko olw'endwadde tusenkenya n'atawonya kyokka nga namwozesa mmundu tugula ntoko mubadde kyabasengula ensi yaffe ate ffe abawejjera abaavu tuli mu kufa twegomba abatanna bakwetuuka amawanga agatoola nsimbi ezituyambako kwezimba ewatulemye okwenyweza bwe tuzifuna nga tukima amasasiro ttabaalamu ne tuleeta okumalawo ensi yaffe tuwoza kimu twefugira mu nsi ez'obwetwazeza nabakiziremedde okwekwasa mukkirize tufugirwamu ebwo olw'obumundu gwe n'amagezi gaakozesa gaasukka kkiriza nti tufugirwamu ebwo olw'obumundu gwe n'amagezi gaakozesa amaanyi olugendo lw'e Masaka nkusaba oyigereeta ng'omutima gonneekwate kufunenga okulungamya eggwanga baana ba kikate mulwana kibeera mu ttabwengi amakolero amaweesi g'emmundu gandiweddewo ne tukola ebitugasa okwezimba tottanga mutuuze mulinoowo olw'obuyinza bwo taata kigiyambako ensi yaffe obuvuzi musajja munnanga empeewo ya kiri misana tukuma mpume weewunye kifunenga akakiiko k'enseera kabitangira ebyebisa ebiweesebwa abamaddu zaayogera ntyobampita Dawudi Kizito omuto namuwulya yakola nnyo ku nzaala ngenze eri ekayunge wa jjajja gye mbiyiisa lidda ne mbateerako mbeetaaga